JC Calyx, the Bluetooth, hey, Mr. Sexy. Mafimu meso yabo Eine basulile
Mama wewewe yeah.
Ibale chitati nganafike pobe minine kusela po Numbalele obale njitemfumu
Aya.
Bala tota na mama
yeah.
Bala minina na matenga Fiako sabale tila fiangu
she
Numbalele obale njitemfumu
Aya.
Bala tota na mabi
mama
Bala minina na matenga Fiako sabale tila fiangu she Iban kumbwila patali Iban buena fia patali
yeah, yeah.
E ine wine baleti ilande yangalilo kutali Iban kumbwila patali Iban buena fia patali
yeah.
E ine wine baleti ilande yangalilo kutali E ine wine pano Shabu ingata ukwete dunkwa Uinga mbonelelo Kutamona kwa tifyonse fiali fiewino Kanshi kwali chikonko Ayayaya Nifwe nifwe aba fiashi bata mfishe Babululu bakene Fwe wendala mashashu pile So tutambele
Nifwe nifwe aba fiashi bata mfishe Babululu bakene Fwe wendala mashashu pile So tutambele
Iwa kumbwila patali Iban buena fia patali
yeah, yeah.
E ine wine baleti ilande yangalilo kutali Iban kumbwila patali Iban buena fia patali
yeah.
E ine wine baleti ilande yangalilo kutali
E ine wine pano
Entertainment.